Rabirizwe mukono mu kanisa ya Uganda, the Right Reverend Enos Kitto Kagoda asabye gavumenti okuvaayo okuzimbira abasomesa amasomero okuzimbira abasomesa mu masomero ga gavumenti ebisulo eby'omulembe ku masomero eyo gye basomesa kiyambeko omutindo gw'ebyenjigiriza okuyitimuka mu masomero ekikulu ekyo. Ebigambo bino bibadde mu bubaka bwe obwetikiddwa omuwandiisi w'obulabirizi bw'emukono Reverend John Musoke bw'abadde amukiikiridde ng'omugenyi omukulu ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okugula ettaka ewagenda okuzimbibwa ebisulo eby'amasomero ku ssomero lya gavumenti eriyitibwa Nsambwe Church of Uganda Primary School mu kibuga Mukono.
Naye nga bwe twetooloola obulabirizi bwaffe bwonna, ebisulo by'abasomesa bibi, ennyumba z'abasomesa si nnungi, mbi ddala, obwetaavu bwe buli. Nkubira omulanga gavumenti yaffe etuyambye okutereeza amasomero, naye ate erowooze n'ekyokuzimbira abasomesa amayumba ag'omulembe basobole okusomesa obulungi. Bwe ntunula wano Nsambwe, weewuunya abasomesa basobodde okufuna mu ssomero lya UP okufuna first grade 3-5 ne second grade 9-5, kigambo kinene nnyo, twetaaga okubala wozaka ensula yaabwe n'omulimu n'omutindo gw'enza okweyongera.
Kakati omukulu w'essomero lino erya Nsambwe Church of Uganda Primary School Henry Ntambi Kityo kwe kugamba nti waliwo okusoomoozebwa olw'ebisulo obutabeera ku ssomero, n'agamba nti abasomesa bapangisa bupangisa ennyumba bwe basula ate ng'era kibatwalira akaseera akazibu ennyo okutambula bafubutuka eyo gye basula okutuuka ku mirimu.
Ettaka lino si ddene nnyo naye nga lina linda eddala essomero, nga twagala kozesa ekifo ekyo okuzimbako ennyumba z'abakozi naddala abasomesa. Asomesa baffe kati tebalina we basula, pangisa bupangisa amayumba gonna we basula. Kati kitegeeza nti tukaluubirizibwa nnyo okufuna ensimbi ezo ezipangisa abasomesa n'abakozi baffe abalala abatusonderako. Tunoonya obukadde 7 bwe tugenda okusasula pulooti ewera 10 ku 10 bwe tusuubira okuzimba ennyumba z'abakozi.